Bafana say check out. Wehle masoja ngathi sangabede dinga ngaye airport. Nanangazi jamdwa nam. Nyoku sehlahlen. Anangazi jamdwa nam. Nyoku sehlahlen. Situnga uvukela umbuso uvikele uyeva bungune mhlolo. Wena uthunyiwe uhambe mafe ukuthi uyoshaya ushunwa somhlolo. Nangibuka sibuko ngibona liqhawe ngithi kunjani nganyethi. Sibane sangwane umnyama kubofu wena uyinganyethi. Sibane sangwane noma kumnyama kubofu uyinkanyeti 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 wena uyinkanyeti 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 wena uyinkanyeti 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 wena uyinkanyeti 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 wena
banguke dulu njalo ebhuku ngithi kunjani kanye sibane sangwane silomo senkosi ngithi kunjani kanye Nathi sebupha, nathi sayalwa, mfana wami uSidunga elahle imihambo. Sidunga elahle masiko, rap ngikuphumele lo mbiko. Fasa ngataka jomisa sele, vuka mfana kashiya amabele. Tita daminya lo nyamalele, onke sibashiye belele. Ngithi kunjani kanye,
akani inkosi jine sebupha.
Ngithi kunjani kanye,
nangibuka sibuko ngibona liqhawe ngithi kunjani nganyethi. Sibane sangwane umnyama kubofu wena uyinkanyeti Nangibuka sibuko ngibona liqhawe ngithi kunjani nganyethi Sibane sangwane noma kumnyama kubofu uyinkanyeti 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 wena Uyinkanyeti 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 wena Uyinkanyeti 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 wena Uyinkanyeti 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 wena